New Life Production GT I need the beat now. Woo! Hey, I need the beat now. Tongo Records. Woo! Achapagawe wataka uliza kitaa watakwambia mawe ndo star. No maana nusu logo ya mjini chajabu anotaka bato hapo logo ya mimi. Umakini kazini kifanya wanaelewa. Anaendis mimi akifanya nazomewa. Nakanya naolelewa. Tungo mende cheki jamaa na mendewa niko chap chap. Macho kwenye pesa boom bap bass bato na watesa. Muulize nyekeda nyiki mapenzi kichef chef mbona kichacha tapiki. Sasa taka sepe na mtiti basi mwambie DJ wako waweke yo beat. Tatizo wakali wenu waoga kama mbwa koko genini tena waoga sana.
Niguse guse b-boy, niguse guse graphic, niguse guse line.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse b-boy, niguse guse graphic, niguse guse line.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse wa.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse wa.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse
line.
Niguse guse
line.
Niguse guse
line.
No mara nusu.
Mendo dawe ya mumi pain killer kwa wenzako. Wetu napenda sendo getu na fisa yako. Usishtuke usagope wezo mefanya mwajuma nipe aukoke. Boy kipenda nite kipote walisia umemshawishi mkeo ndo wa shoboke. Asijui kupanda bay hustle 24/7 na chujo kupanga pay. Hey kinita hustle ukosei kiliku rap master kwenye kata sipotei. Sipo bay nipo uswazi na saga sumu. Owaza baga kujuzi na bwaga humu. Leta sana ujuaji huku tachekwa. Zinguo zinguliwe zaidi ya mtu kutekwa. Hali sio tata kinabu tujitumi. Hata mshuma unawashwa na bado haujikuni. Janja na cheka na pofoka juu ya biti. Mganga katepeta mtege miandumbo tatoka vipi. Kime kina mshindo jike anafanya quite toast. Tegege kwa limbo MC unajita hardcore.
Niguse guse b-boy, niguse guse graphic, niguse guse line.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse b-boy, niguse guse graphic, niguse guse line.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse wa.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse wa.
Ase gusa gusa line.
Niguse guse
line.
Niguse guse
line.
Niguse guse
line.
No mara no.
Woo, ha. Yeah, it's your boy Kiriku Jelam GT. I'm on music. Mabu Panda stand up. Isma say New Life Production.